So famous, Mokasini. You piga suti chini, piga mokasini. Kitana shati chini, piga mokasini. You twende suti chini, twende mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Bila loafers, bila mokos, I'm in Danny. Twende suti na mokasini, suti na mokasini.
Superman.
Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Wameze kuniona mina toka kiuni. Na maflana na majins shusha chini. Leo ni kiutu zima mwendo suit na mokasini. Black tuxedo chini, black loafers za Santoni. Looking so official, I'm na Jordan wala KD. Muni ndani ya suti na alasendi kwa mbakazi. Suruali menyoka almanusla yunguzwe na pasi. Tunaita black excellent, all my niggas be bossing. Utama suti lazima shingoni unyonge na tie. Nazo nyingi kavijiti naeza nyonga everyday. Extra long tie, bow tie, necktie. Whatever you say, na ina noma kama ukiuliza na babe. I got suit like Yongwe, suit by Kenzo. Leo hakuna Timberland, Adidas wala Kango. Neighbors wana sifa kiona nimepiga kidingo. Mtana shati kushinda talesa pewa Kongo. Check chini alligators on my feet. Kiofisini sio kisela kila siku. Leo ni mokasini hakuna fila kuna clacks. Bila suit ya uzami, that's the dress code of the night. You piga suti chini, piga mokasini. Kitana shati chini, piga mokasini. You twende suti chini, twende mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Bila loafers, bila mokos, I'm in Danny. Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini. I'm looking fresh and clean, let's not go. Learning when our suits and tie, that's how we go. Smelling Gucci, come on, sweater, man, spicy D.O. Love to Vicky, be sure, ni majumba tuxedo. Yeah, atakama kitaka mikopo na pata flute like switch ni moke na waka mfuni na vibunda moro tantaka, yeah.
Come again.
Atakama kitaka mikopo na pata flute like switch ni moke na waka mfuni na vibunda moro tantaka, yeah. I'm too classic, yeah. Learning when the mokasini, no fake Nikes, yeah. I know your broke niggas tryna fight me, yeah. That's hypothetical, yeah, they don't like me, yeah. But I'm too nice, yeah. See, no, not you, but baba. I'm the price tag, tailor made. Millions like we sketch with my iPad. So, no, no, mocha, now you evolve. We all we fight. Mocha flying, like you see, Paris, Kaifatia, Dubai.
You, bigger suit, chini, bigger mocassini. Kitana shati chini, piga mokasini. You twende suti chini, twende mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Bila loafers, bila mokos, I'm in Danny. Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
So famous.